my chapel dog. Oh, oh, oh. Chapter 1, tikupezeka kunzuzu. Chapter 2, tikupezeka kulirongwe kapito city. Chapter 3, tikwera mpaka ndege mpaka choni. Chapter 4, chumandi wonde tata sa chuluka. Kwa mama vuto wakabwera, tirimba na nao sotoka. Kwa mazi kafika nsopena, chibwerera kunyumba. Kunyumba kumwe kula palevanga, kunyumba kumwe kulichitetezo. Kunyumba kuli anaanga, kunyumba I don't mind, I can't do it. Inze yango menya yake ena alintauni kufutika zedi pamene kumuzi akawalandira ena ku UK ena ku America ena mumuno mu Africa ena munasiana munasia bale akumofunsana kodi mtafika ena timuli ndi manyasi singabwere nsopazana mdata mauzi kuyenda kunjako kumuzi kuna wakabumba zako timudane na tima kuchitira ninsanje kuno kwa mama futo wakabwera Rimbana nao nsotoka Kumasi kafika nsopena Kibwerera kunyumba Kunyumba kumwe kula palevanga Kunyumba kumwe kulichitetezo Kunyumba kuli anaanga Kunyumba I don't mind Olo akandi weruze Kunyumba Bola bwalola kunyumba Chuma utakupanga china kumamo yo ndika mbozi